track.
Westsidemusicblog.net.
Hills Production.
Yeah. I can't take it anymore. The pen is a rough niggas. Why? Nami mona, gay piapo. I'm going in, bachana. Boss one, team why, Badofi. Wafote ngepi kuli owe oni fote. Nwa ndheo kwenge yomu ni hope. Ngo ikale apo fest ni kusoke. Wayubanga ya mbanga waka woke. My business no my groups no my story yo wanga. Wanikana because ya meno kambwanga. Nakupa mojima wange since day one. Pitha yo mbanga wayubanga mawano. Waluvone example kwa vamu. Maybe watweza kuchila kumaruo. Please accept me uniswale kwa lizoho. Bibi kienga tavana opani toho. Kengi ni kutwala kumukulu wange kafula. Haka kumone haka kulele kwa mafula. No fochi, natweza kuchileda. Natweza kuchileda.
Ubata niko super that's one. When I did that do, baby. Baba ngata basari mamkulo walo na no interest. Nikpari that do, unfairi that do daily. Nikpari that do, unfairi that do daily.
Waya waya, ya kichula vukufita ya mawaya. I can't let go, unipanga haya. Kuichanga nisa ni jaba mofaya. Lilato ni kupile ni kubami. Shemba daily, ni kashwa silami. Vasali selele nani bata wena mami. Honey, tukiseze love ya mamani. Utuwa zeni bata wena honey. Nikuswale kwa lizo laka right. Kalalwa chutana baby wena uwa light. Left, right, luli vile shop right. Love ya ndizi muna zesi koma light. Oh, sorry, lumisi hile. Guys, you are left. Straight from God, wena uka gift. Love so masikula but you don't lift. Ninyandile fala style shift. We bata day, mama gypsy. Twan panga busy, minatuma lipsy. Nge acha ile kasipu mama whiskey. Nimu kinzi, unipanga jizi. Ela ela, mainako, nge piapo, na mikenga.
Ubata niko super that's one, wena lila two. Baba ngata wasari mamkulu walo na no interest. Nikpari lato, unfairi lato daily. Nikpari lato,
unfairi lato daily.